izahabwa abagororo niba FPR ubona ko idakeneye kujya mu nzego z'inzibacyuho yabivuga, noneho ubwo andi mashyaka akaba yagabanya iyo myanya, noneho abanyarwanda tugategura hamwe amatora yatugeza kuri demokarasi nyayo.
Akenshi tuzi ko itari mu mashyaka atanu ashyiraho guverinoma y'inzibacyuho ariyo iya guverinoma yashyizweho ejo bundi. Ubwo nibwira ngo nibaze nibwo muri CDR iriya guverinoma mukozeho iki, iriya guverinoma murabona yakora ite kugira ngo ishobore guhangana n'ibi bibazo tugeze, wenda NDR yo ni rimwe mu mashyaka yashyizeho iriya guverinoma yaba ifite impamvu zayo kandi zikaba ziri kumwe na ziriya nshingano bashinze iriya guverinoma, bakaba banayishyizeho banki neza ko icyo izabakorera nk'uko tubona ko yanatanze minisitiri w'intebe. Uwo ni ishyaka CDR ritari muri iriya guverinoma, iyo iboneye iriya guverinoma izayimara iki, izamara iki u Rwanda, izakora ite, irayisaba ko yabikora ite?
Twebwe muri CDR twifuje iteka ryose ubutegetsi bwarengera inyungu z'abaturage, bwarengera inyungu za Rwanda, aho kurengera inyungu z'udutsiko utunyota. Ubwo rero iyo guverinoma icyo tuyitezeho ni ugushyira mu gaciro, ntifatanye na FPR kuzana amananiza, kuko iriya isimbuwe yabikoraga ku buryo ndetse wasangaga iriya guverinoma ivuyeho ntaho yari kamwe na FPR byarafatanyaga kuzahaza abanyarwanda. Ubwo tukaba twifuza ko rero iriya guverinoma yo aho kuzahaza abanyarwanda yabafasha bakava mu kangaratete bakayoboka inzira nyayo ya demokarasi, noneho umuturage agasubizwa ijambo.
Banakarambira nawe nifuza kumenya icyo bivugaho, cyane cyane ko mu ishyaka NDR nabonye byarashyizemo abaminisitiri urebye Twagiramungu Faustin yanga ibyo ke nabivugaho mu by'ukuri tutegereje kuri ya guverinoma, nibwo tutegereje ku gihugu cyose, ni uko abantu bose batangira kumenya ko guverinoma igiyeho aba ari iy'igihugu, ntabwo ariyo amashyaka yishyiraho kugira ngo ikorere igihugu, ikorere abaturage. Niba rero hari guverinoma zagiyeho cyane cyane iherutse hakajyamo abantu badakomoka no mu ishyaka NDR yavanyemo, yarabaciye kubera ko bane batakorera inyungu z'igihugu, kugira ngo n'abandi bose baboneyeho kubona ibyo yakoze NDR yabivugaga. Niyo wagira imbaraga nke ntabwo azabugize imbaraga zo kubw'ishyaka, guverinoma igomba kuba imwe igakorera abaturage bose, kandi abaminisitiri bose bakomoka mu mashyaka niyo y'abanyuranye bakizerana mu nyungu z'igihugu, nibyo twashakaga. Ubu rero twa twizeye ko igiye kubona uburyo bwo gukora bwiza kandi ikoreye hamwe, tutavuga ngo ni ishyaka NDR rikoze, tutavuga ngo ni ishyaka MNE rikoze, tutavuga ngo ni ishyaka Primaire, ahubwo ni guverinoma y'abanyarwanda igiye guhagarara ziriya nshingano twayihaye ko ari ebyiri: kugarura amahoro mu banyarwanda, kugarura umutekano mu banyarwanda, no gukomeza imishyikirano gukora amasezerano ya Arusha ameze niba bishobotse. Urumva rero ntabwo ari guverinoma ya MDR nk'uko umuntu yashaka kubivuga, ni guverinoma y'abanyarwanda, iyi modoka ya guverinoma ya bose. Nacyo twifuzaga na mbere hose ko guverinoma yamenya ko ikurikira ibibazo by'u Rwanda kurusha uko yakwiyitirira kwikurura agapande k'ishyaka kugira ngo icitsemo kabiri indi n'ikiri guverinoma, aribyo byabaye. Kandi icyo akora nakongeraho nyine kuko twarabivugaga iyo guverinoma y'ubushize kagiye mu gihe ntabwo twari hagiyemo abantu baciwe mu ishyaka, none ibyo bakoze cyakora ntabwo bishimwa, ariko kandi ni kubyihanganira tukareba ko twagarura icyizere mu baturage, icyizere mu ngabo, icyizere ku ruganda, tugatsinda abanyarwanda bose.
Tubashimiye, murakoze kuba mwaje kuduha ibitekerezo byiza byubaka, hanyuma ndakeka ko abatwumva namwe mugize icyo mukura.
Ndagira ngo Bwana Kantamu, mbere yo gutandukana, mwongere ngo icyo mbwira abanyarwanda cyane cyane bakomeje guterwa ubwoba n'ibihuha bya FPR mu Banyarwanda barahunze ngo mu mujyi wa Kigali usigayemo n'abantu mbarwa ngo abasirikare barimo kwirukanka mu masigamana ndagira ngo menyeshe Abanyarwanda batari i Kigali ko ibyo bintu atari byo kandi humuriza abari i Kigali be gukuka umutima ngo ntibutuye muri karitsiye runaka bakubeje ngo n'indi karitsiye bagiye ku buryo nawe wakumva ushaka kwiruka ndagira ngo Abanyarwanda mushike umutima hamwe cyane cyane mu bwo abari i Kigali ni muri ku marondo ni muri kuri za bariyeri mukomere mukomeze umutima ntihagire ibihuha bibakuye umutima maze mugume hamwe mushikame maze uwahinda icyo kinyoma aburiremo
murakoze.